Selingakhuluma bonke enithandayo ngiyamthanda. Selingakhuluma bonke enithandayo ngiyamthanda. Selingakhuluma bonke enithandayo ngiyamthanda. Ngashoko kelo kusho zayo ngiyamthanda. Seni ngashoko kelo kusho zayo ngiyamthanda. Seni ngakhuluma bo enithandayo ngiyamthanda.
I'm not